Isifundo 7. Uyini umbuso kaNkuluNkulu? 1. Uyini umbuso kaNkuluNkulu? Umbuso kaNkuluNkulu unguhulumeni wasezulwini. Uyothatha isikhundla sabo bonke ohulumeni basemhlabeni futhi ubangela ukuba intando kaNkuluNkulu yenziwe ezulwini nasemhlabeni. Yizindaba ezinhle lezi ngombuso kaNkuluNkulu. Maduzane umbuso kaNkuluNkulu uzokwanelisa isidingo sabantu sokuba nohulumeni okahle. Uzokwenza bonke abantu emhlabeni babe nobunye.
UDaniel 2:44 ufundeka kanje. Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wezulu uyomisa umbuso ongeke neze uchithwe. Futhi lo mbuso ngeke udluliselwe kwabanye abantu. Uyochoboza uqede yonke le mbuso. Wona uqobo ume kuze kube nini nanini. UMathewu isahluko 6, ivesi 9 no-10 ufundeka kanje. Khona-ke kumele nithandaze ngale ndlela. Baba wethu osemazulwini, malingcoliswe igama lakho. Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenzeke nasemhlabeni, njengasezulwini. UMathewu isahluko 24:14 ufundeka kanje. Lezi zindaba ezinhle zombuso ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owakhiwe, ngenjengobufakazi ezizweni zonke. Khona-ke ukuphela kuyofika.
Umbuso kumele ube nenkosi. UJehova wabeka indodana yakhe uJesu Kristu ukuba ibe inkosi yombuso wakhe.
Isambulo sahluko 11:15 sifundeka kanje. Ingelosi esikhombisa yashaya icilongo layo. Kwaba khona amazwi amakhulu ezulwini athi, umbuso wezwe ngempela usungumbuso wenkosi yethu nokaKristu wayo. Iyobusa njengenkosi kuze kube phakade naphakade.
2. Kungani uJesu eyinkosi efanelekayo? Indodana kaNkulunkulu iyinkosi efanelekayo ngoba inomusa futhi ikumelela ngokuqinile okulungile. Futhi inamandla okusiza abantu ngoba iyobusa umhlaba isezulwini. Ngemva kokuvuswa kwayo, yenyukele ezulwini, yahlala yalinda ngakwesokunene sikaJehova. Ekugcineni, uNkulunkulu wayinika amandla okuba iqala ukubusa.
UDaniel sahluko 7:13-14 ufundeka kanje. Ngaqhubeka ngibhekile embonweni nasebusuku, futhi bheka lapha ya, kwakuza kanye namafu amazulu othile njengendodana yomuntu. Wathola ilungelo lokungena komdala wezinsuku, futhi bamsondeza phambi kwakhe. Wanika ubusi nesithunzi nombuso, ukuze zonke izizwe, amaqembu ezizwe, nezilimi zimkhonze. Ububusi bakhe bungububusi obumi kuze kube nini nanini, obungayikudlula. Nombuso wakhe ungumbuso ongayikuchithwa.
Yini eyenza uJesu abe inkosi efanelekayo?
UMarko isahluko 1:40-42 ufundeka kanje. Kweza onochoko kuye. Wamncenga igudwe ngedolo, ethi kuye, uma nje uthanda, ungangenza ngihlanzeke. Khona-ke waba nesihawu, welula isandla sakhe wamthinta, wathi kuye, ngiyathanda, hlanzeka. Masinyane uchoko lwashabalala kuye, wahlanzeka.
3. Obani abayobusa noJesu? Abantu ababizwa ngokuthi abangcwele bayobusa noJesu ezulwini. Daniel 7:27. Abangcwele bokuqala bakhethwa kwakungabapostoli bakaJesu abathembekile. UJehova uye waqhubeka kwaze kwaba namuhla, ekhetha amadodana besifazane abathembekile ukuba baba abangcwele. NjengoJesu bavuswa benemizimba yomoya.
UJohane isahluko 14:1-3 ufundeka kanje. Ningazivumeli izinhliziyo zenu zikhathazeke. Bonisani ukholo kuNkulunkulu, nibonise ukholo nakimi. Endlini kaBaba kukhona izindawo zokuhlala eziningi. Ukube bekunginjalo, bengizonitshela, ngoba ngiyahamba ngiyolungisela indawo. Futhi uma ngihamba nginilungisela indawo, ngiyobuye ngize, futhi ngizonamukela ekhaya kimi, ukuze kuthi lapho ngikhona, nani nibe khona. Eyokuqala kwabaseKorinti sahluko 15:42-44 ifundeka kanje. Lunjalo novuko lwabafileyo. Kuhlwanyelwa kunokonakala, kuvuswa kunongonakali. Kuhlwanyelwa kusehlazweni, kuvuselwa enkazimulweni. Kuhlwanyelwa kubuthakathaka, kuvuswa kunamandla, kuhlwanyelwa kuwumzimba wenyama, kuvuswa kuwumzimba womoya. Uma ukhona umzimba wenyama, ukhona nowomoya.
bangaka abantu abayizulwini. UJesu wababiza ngokuthi umhlambo omncane. Lapho sebephelele, bayoba ngu-144,000. Bayobusa noJesu phezu komhlaba.
Isambulo isahluko 14, iverse 1, sifundeka kanje. Futhi ngabona, bheka, iwundlu limi entabeni iZiyoni. Kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane. Kulotshwe igama lalo negama likayise emabunzini abo.
4. Kwenzekani lapho uJesu eqala ukubusa? Umbuso kaNkulunkulu waqala ukubusa ngo-1914. Into yokuqala uJesu ayenza njengenkosi kwaba ukuphonsa uSathane namademoni akhe emhlabeni. USathane wathukuthela, waqala ukudala izinkathazo emhlabeni. Kusukela ngaleso sikhathi, usizi lwesintu liyelwanda kakhulu. Izimpi, indlala, izifo ezingumshabhuqe nokuzamazama kumhlaba. Zonke lezi zinto ziyingxenye yesibonakaliso sokuthi maduze nje umbuso uzoziqondisa ngokugcwele izinto emhlabeni.
ULuka isahluko 21, uverse 7, ufundeka kanje. Khona ke bambuza bathi, Mfundisi, empeleni ziyokwenzeka nini lezi zinto? Futhi siyoba yini isibonakaliso sesikhathi lezi zinto ezimiselwe ukwenzeka ngaso? Iverse 10 no-11 lithi, Khona ke wathi kubo, isizwe siyovukela isizwe, nombuso uvukela umbuso, futhi kuyoba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, futhi ezindaweni ngezindawo kube khona izifo ezomshayabhuqe, nokuseleka kokudla, kuyoba khona imibono yesabekayo nasezulwini kube khona izibonakaliso ezinkulu. Iverse 31 lithi, Kanjalo nani, lapho nibona lezi zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze.
5. Yini efezwa umbuso kaNkulunkulu? Ngomsebenzi wokushumayela emhlabeni wonke, umbuso kaNkulunkulu uqoqa isixuku esikhulu esinobunye esivela kuzo zonke izizwe. Izigidi zabathobekile ziyavuma ukubuswa uJesu. Umbuso kaNkulunkulu uyozivikela lapho ubhubhisa lesi simiso sezinto esibi. Ngakho, bonke abafuna ukuzuza embusweni kaNkulunkulu kufanele bafunde ukuzithoba ngaphansi kokubusa kukaJesu.
Isambulo isahloko 7, iverse 9, sifundeka kanje. Ngemva kwalesi zinto, ngabona, bheka, isixuku esikhulu, ongekho umuntu owakwazi ukusibala, siphuma kuzo zonke izizwe, nezinhlanga nabantu, nezilimi. Simi phambi kwesihlalo sobukhosi, naphambi kwewundlu, sigqoke izembatho ezimhlophe, kukhona amagatsha esundu ezandleni zaso. Iverse 14 lithi, Ngaso leso sikhathi ngathi kuye, Nkosi yami, nguwe owaziyo. Wathi kimi, Laba yilabo abaphuma osizini olukhulu, abaye bahlanza izembatho zabo zabamhlophe egazini lewundlu. Iverse 16 no-17 lithi, Ngeke besalamba, noma besoma, ilanga noma yikuphi ukushisa okuhangulayo, ngeke kusabashisa. Ngoba iwundlu eliphakathi kwesihlalo sobukhosi liyobelusa. Futhi liyobaqondisa emithonjeni yamanzi okuphila. UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo.
Phakathi neminyaka eyinkulungwane, umbuso uyofeza injongo kaNkulunkulu yasekuqaleni ngesintu. Umhlaba wonke uyoba yiparadesi. Ekugcineni, uJesu uyobuyisela umbuso kuyise. Ukhona umuntu omaziyo ongathanda ukumxoxela ngombuso kaNkulunkulu?
Ihubo 37, iverse 10 no-11 lifundeka kanje. Sekuyisikhashana nje omubi abe engasekho. Ngokuqinisekile uyoyibheka indawo yakhe, futhi yobe engekho. Kodwa abamnene bayodla ifa lomhlaba, futhi ngempela bayothola injabulo enkulu ngokuchichima kokuthula. Iverse 29 lithi, Abalungile bayokudla ifa lomhlaba, futhi bohlala kuwo kuze kube phakade.